N'aka ndị si na fanwa egwu na ndị asịsị na o nwere ife fanwa na paka na-achọzi paka na ọbọgwụ n'ogodi nkume ọ ga-anyụkwa na abana okwute bụ okwute. Ife isi ike dị n'obodo anyị Naịjirịa nụ ka chi ji oge na-ekwu nuo n'enu uwe nụ afroze ga-eji ego n'inu ego n'ọgwụ abụrụzi nke na-ekwu maka ya nụ ndị na-enwero nne na nna nụ ezienu na-agbụ na-egbusi sifanụ ndị na-enwere ọrụ nụ kedizi ebe fa ga-agbaje na Naịjirịa nụ ife isi ike akali ya n'enu wadonụ o wee bụlụ maka ndị ọchịchị na-achị na Naịjirịa na fa jidele Naịjirịa wee mebisi ya echi niile na a ga-eme nke a nwanne echi na a ga-eme ọzọ na mbanye na ọchịchị na fuelu ya bụ 50 naira dollar 1 naira per dollar ụmụ akwụkwọ ga na-eji akwụkwọ na nkịtị mmiri na ọkụ ga na-enwu ebe niile nụ ife niile abasị nkwa n'afọ mebiri obodo anyị nụ bajide obodo anyị nụ woli ụfọdụ isi na nịnụ agwụ kalịla kalị nụ onye ọbụla nọsọ nụ onye ọbụla zọba isi onwe ya afrọzi ga-ejeli nịnụ ụfọdụ na-ezu ori ụfọdụ na-agba abụna nụ maka enwere ọrụ nụ ebe yi ka anyị ga-agbaje nụ fe mebisigo obodo anyị nụ n'enu uwe dọnụ nkwubasị na chiji oke kwube nụọ n'enu uwe nụ ọ bụ onye kwesị okwu ofuo n'enu uwe nụ ka ọ bụ onye kwesị apụta ka egbue nụ une mebizi n'obodo anyị nụ obodo chukwu kele chọọ ya mmanụ chukwu nyela anyị ife niile nụ o nyela anyị mmanụ nụ o nyela anyị goolu nụ o nyela anyị ife ejenyele ndụ aka nụ ndị ọchịchị anyị fejidele ya mebizie nụ onye ọbụla taba afụfụ nụ agwụ bata na Naịjirịa nụ onye ọbụla zọba isi onwe ya onye mmali live oge me ya mezienu ima live ige me kilieninu ayimo bigu omibinu agu koli adonu agu nebu madonu agu nebu toli adonu nye kurozi nungota na fianenu wadonu nyobu na zopisi omuyo Abatana Nigeria no ife bute kenye lindi madaka no ufodi di ojiji bulusi ani adobasi anu ufodi mebisi li na warehouse no agu kalili no bodanyi no anyisi na COVID-19 no puta no cashless policy di anu ife sike wekalia onyobu na tabakwa fufunu anyigatona fufu we musi aga na junu. And you see now, cashless policy put on. Better than yes, any much million. When you're gonna go be million. I'm a million, the much million, and who I don't know, Macan. I'm gonna go on you, go. I'm gonna go on you, Tano. I'm gonna go on again. I'm gonna go on you, no. When you're gonna so bon, we are no. Now give a go, Canadian, no. When you're gonna so be so, we are. And they ring you put to work and not losing. Now Nigeria got the man and Nigeria got the man. Who was the Nigeria now can jump? Man, they've been so good as you may be doing. Religion and tribalism. Never got past you, we put a katakata na Nigeria. When now, Mazin, 1 year. Man, now, farmers. Anu ne li onye uso, onye no ne titi anangule. Ma no mazi no li si onye uso, onye libe konye titi no. Ma kando sisi polun kwenye la nyo de dan. Na ya kuzi otonu, inke dindu yo fejili zi dan. Ma kandandi ane nanya na Nigeria, na guge bufa. Na fa kwechili kwechili zi e ikenu. Lifanyo deda, nafaka gune buzi. Chuku gosi lindi bunu. Chuku nyola nyife ni nenu. Ife sike no boda nyenu. Umu iboge kwe chilinu. Emechu za nyefe nenu. Emeche nwa nyesi mili. Emeche emilu. Umu ibagoli kukuna. Chuku gosi lanya gosi nu. Anjiba nebu achalanu. Achalane tonu. Yakiboji kalisianu. anya choro nsogbu nu ebe anyi no na anyi na mebia nu we na nyeli ndu anya ga nu mu igbo na anyi ga di ikechi o ishi ada gwagu mana onye ọbụla zọbisi onwe ya na Naijiria nu ka anyị kpokọta onwe anyị ọnụ nụ wolofu ọnụ uwe na-ekwunu wolofu obi bili okigbo kwechili onye ọbụla zọbisi onwe ya
nkwa.
Onye ọbụla zọbisi onwe ya
na
Naịjirịa,
ụmụ Igbo jisi n'ike nụ,
Chukwu gọzi zọbisi onwe ya,
anyị nwere ife niile nụ, ife
jenyere ndụ aka,
anyị bụ nwa nne nwere onye nna
nụ,
ala ebe a na-adụ nwa nwere nnọdụ,
nwa nne nwere onye na-adụ nwa nwere,
anyị mụta bụ ekalisie ndị nwere nne nụ, Chukwu bụ nwa nne onye nne. Ọkụ efi nna ọ ga-egbu ya ka m ji si ka nke nefa catchless policy na fa me kwa data fa ga ni kwa na ni bu we ya go see fa nkwa
Covid-19 na cashless policy
na ya ka nje ku maki ya ezi mwogo da agu utibu anyina na kwezi kenyi okwa tonu na Congo Kinshasa director Life Givers Foundation ndi olulu nerika ndi obunye la barais na ndi ona azu na gwugwo na ndi ona gulugu na ogwu ma ndi agadi nwoke na agadi nwanyi ona akwugwo nwa chukwu di obodo agwu o ga dele ye mma ezi udo gburugburu na ndi nemo ogo na ofaka anyi na-ekwu maka na nke famili ndi igbo erika nnu Dezienu Chief Sida Nnadozie Omelagu Ikenga nenugu kunu muri bilinu Mwake mali mabia bonyo mani dimmanu Sida na South Africa odogu anyi keneli Ogime lumi bonu chuku ye keneyinu Ikenga odogu obele mwagabaniru Nezi mwomelagu bia oyimu Sida mwomelagu oko sisi yo Onye ma mebe kise me o Dezienu Chief Arize Onye Akubeze na South Korea bilinu Akubeze wan nuli Omenife nkizizi nuli Alusiego Onye ma mebe kise me nandinye la kale no dobu gabaniru nenu wayinu akubeze na nyike neli ezi mwenye bilinu anenu wanu chairman chief executive officer akubeze executive bar na Abeja Lagos CEO Lotte Max Limited onye magabaniru gino dozi akuyinu Lolo Chibuliem Betra Onye Oju Gana Waleze Mwani Ekene de Lono Maka Hunu Nemeli Dibu Ki Dr. Meka Kalu Bilinu Onwane Ti Loranu Onwane Ti Eifadenu Oti Siko Bolo Mwoyokonu Onwane Ti Kolo Kolo Bilinu Dr. Meka Kalu Alusego Nidi Manu Wonye bende bia, bende kise jenu, nabia kisi putanu, onye mabi no bodo yibonu, icho kuna nonu nonu, ube nye nazo na fianu, esi mwaka lubi linu, odogu. Ogime lindi bwe rika nu wanu. Eka nyije nye yeke nenu. Onwa, onwa, onwa. Dezienu Chief Michael Gubie Ukedinashi Mwego ne rubelisi mwenye nefini dimanu Obudo ni fito hanempi odogu Mycotech Pharmacy Limited odogu Onyoma gabani runu mwego ne luberisi Akaji akubia onyoma ne dimanu Bebe kise menu onyoma nyebele ni wakanu Chijo kene kene yonenu wanu Mwego ne rubelisi anyini ya Obudo nonume kene Director Goodyear Drug Limited Obasi Nashuwan na Nempi Ancient Kingdom Unyama nogadele yema Dezienu Chief Sabinus Abotu Uso wulu bilinu Ugo sabu worldwide inu Nse mili ewilo Umuduru kise jenu mwanyu za kuhia lodogu Ugosabo kalesi onye mweli mweli venu Onye omane dimmanu Onye omasi ya leja nyi keneli Keneli modosi ya kuyenu Lolo Mrs. Ugochi Elizabeth Abotu Uso wulu Ndo maga banu niru Ugosabo onye goe Onye omane belindi waka Nanki lolo nanye folia Yaka ije kumaka yemi Mkwa
Don't you know you want me?